Yeah, yeah.
Oi, Bobby.
Black Market Records.
Kenye mi maisha menionyesha, marafiki wamenilewesha, wasichana wakanionjesha, nasikia adi ex wangu sikivya nanyonyesha. Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nagopanga sana usherati. The louder the woofer, the tighter the guest. The shorter the monkey, the longer the tail. The bigger the forehead, the bigger the heart. Kanairo kumoka, the bigger the loans. Fast nikamuka nikurepend. Ka breakfast kisha shindo na depend. Napenda akibebu tapenda. Tasema akibebu tasema. I wish nipate Sabina before nipate Joy. I wish nipate Gina Subaru boy. Sienda litaka tufanya kitu wata enjoy. Alafo na Nicole
Aki we uli ni enjoy.
Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati. Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati.
Ay. Squeeze uski Pamela bado na meza. Ai, uchi mba dhahabu hauna hela ata kucheza. Ifinda kwa klabu na makonyagi juu ya meza. Alinionesha tabu juu sheratin kampoteza. Sheratin kitu kubwa hika Nairo wezi gno. Kama fisi geri kubwa chunga bibi wezi no. Ogopa ule mtu deme yako wanaitanga bro. Wauta nini bro wana kuchezanga kipro. Wana kufanya prikicho wana kutoka kikichoge. Pesa yako wakipata utayonea kwa kisogo. Hini siti ya usherati tabia zetu joni mbovu. Utajua madu demo akamposi kidogo.
Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati. Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati.
Kama nzi yako ye ushinda kicheki status WhatsApp. Kaa macho sana sana wao kwa kifuatilia ma ex wao. Ex wa kitambo. Usherati meza inauma. Ulidhani manzi yako kumbe ni mali ya uma. Unampenda kwa dhati na ushinda kwa ka local Kilimani. Akikatiwa na bazenga na kitambi Akipanua ndio apele kwe Dubai. Akibebu mse tuligro na yeye. Bile meshika naenda tuishi na yeye.
Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati. Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati.
Viral.